Flash music.
Abashupo mweo wandi napapata basungeni yawe napapata mwibe paya napapata basungeni yawe napapata avalisha
avalisha mweo wandi abashupo mweo wandi
napapata
Bakutiba kama no mukuru benu
Abalisho mweo wandi Abashupo mweo wandi Napapata basungeni yawe Napapata mwibepaya Napapata basungeni yawe Napapata mwibepaya Abalisho mweo wandi Abashupo mweo wandi
Napapata basungeni
Yeah.